Shikamisho yako bwana, usifusi tukajuana. Wacha kunifuata fuata sana, miwaspendi kujibana bana. Shikamisho yako bwana, usifusi tukajuana. Wacha kunifuata fuata sana, miwaspendi kujibana bana.
In this life tunaishi mara moja inatosha, ukitumia vizuri na kuna gango jangoja. In this life tunaishi mara moja, wanasema maisha pilika ni vita, ni vita go die like a soldier. No man on me, na mambo yangu kichwani. I don't care, nachongea, sikosi usingizi nyumbani. Ndo kwanza mi, nikitinga kiwanjani. I don't care, anywhere, I go spending my money. Na enjoy, leo nataka kuenjoy. I don't want that stress, niko fresh na enjoy. Yani napenda kuenjoy, basi niacheni ninjoy. I don't want your cares, it's stuck in stress and enjoy. Maybe you don't understand. Maybe you don't understand it. Maybe you don't understand. Maybe you don't understand it.
Haya maisha kama ufe, matatizo yako wala saki tushe. Kwani mekula kitu chako bwashe. Ase, haya maisha kama ufe, matatizo yako wala saki tushe. Kwani mekula kitu chako bwashe.
Ndo mana mi, na mambo yangu kichwani. I don't care, nachongea, sikosi usingizi nyumbani. Ndo kwanza mi, nikitinga kiwanjani. I don't care, anywhere, I go spending my money. Na enjoy, leo nataka kuenjoy. I don't want that stress, niko fresh. Na enjoy, yani napenda kuenjoy. Basi niacheni ninjoy. I don't want your cares, it's stuck in stress. Na enjoy, maybe you don't understand. Maybe you don't understand it. Maybe you don't understand. Maybe you don't understand it. Maybe you don't understand. Maybe you don't understand it. Maybe you don't understand. Maybe you don't understand it.